kufanya Mungu ya kuniumba kamto mwana nivie msalabani damu ikaniosha mwili na moyo wangu msamaha nikapata
Mungu Mungu wangu ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika
Vijana umewainua waito wabarikiwa Maneno ya Daudi kwao ni ushuda
Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika
Ni mwako Mungu ataileta furaha maisha ni mwako pia atatimiza haja ya moyo wako na watoto wako atawapa hekima
Mungu Mungu wangu ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika
Lakini yewe Mungu mokosi wa maisha yangu Wewe ni Mungu peke Miungu ikuinamie Wafalme wakuinamie Baba pokea sifa
Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika
Kama vile Danieli akitoa usiri ndoto Waganga walishindwa, wachawi wakashindwa Maishani mwangu baba naomba niwe mshindi
Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia Moyo ninajua sitaaibika Ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika Mungu Mungu wangu ananishughulikia moyo ninajua sitaaibika
Mungu wangu nakupenda maana wote waliokupenda uliwafunulia siri ya moyo wako Asante Mungu wangu.